reason. When you speak bitter and my cheesing, who was not fainting when your tires are my bar? Feeling in a farmer, you could feel the report I listen. When you speak bitter and my cheesing, who was not fainting when your tires are my bar?
Tafadhali expect first lady kwa beat kama hii ikipump kama street zana e robbery town tuki represent wa she na wazi wanaojiunga na mi juu hii sound ya uko flani na mi na zeda z toka mau mau wapate uhuru saa tuko free ku rock my crowd so wanacheza na si hawawezi kata instead wana agree that we the illest kwa hii crowd ya wasani that's why tunachakuliwa na matini.
Mina toka kwa mta, mina toka fa. Kini cheki jicho dam, nanukio dam. Nimbia, ever rise, never fall. Jaja hasi, dali chika. But now I'm stronger, get a superstar. Kebu msela nipendonga. Sito waibika, sweet zina bunga. Much easy, how can you feel? Sing along. Ife upendo ipo palisi. When you squeeze me to hand my cheese, who not made it when your tires are my bar? Vile in a farm, if you bend the report, I listen. When you squeeze me to hand my cheese, who not made it when your tires are my bar? Vile in a farm.
Bado niko underground na pekenyua naebuka na kizazi kipya. Check him city, who know wa kisasa, homegrown Mombasa. Rasta, nimezaliwa kwa chemba za hip-hop. Keto bari sheba, Montego ndio leba. Negundua hip-hop, nasumbwa sana kwa hip-hop. The first founder member wa uko flani. Fujo makelele, nacheza na track test na flow. Napiga hip-hop, popote nipo. Nyoko 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 nyoko.
Niku rap hip-hop, muna clap chop 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 chop. Niku rap hip-hop, muna clap. Wanya kazi dana mchezo, kupanga lugha Kiswahili kielelezo, waga vina. Hii ni kazi si mchezo, na si uongo. Ga, ruza garuza cha, ganya ngoma eh. Kwanza geuza track, sema nianze tema eh. Kaya hip hop, kwangu ni kipaji. Kama kurap, ina rap na washikaji. Na cheza hip hop, na kula hip hop. Na vaa hip hop, na lala hip hop. Hardcore na ipenda, hardcore na iganda.
Ife upendo ipo palisi. When you squeeze me to hand my cheese, uko flat mate kwenye tires are my bar. Vile inafaa. Ife upendo ipo palisi. When you squeeze me to hand my cheese, uko flat mate kwenye tires are my bar. Vile inafaa.
It's the new thing double low. Representing with the campaigners on the music and the
feeling
UK double low.
Next
to MS and I see. Representing with campaigners on the music industry.
Feeling the phone.